kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ciyaaraha halkaad kala socotaan waa raadi hasan guni mujada 87.7 makartis wna waaxigeeda barnaamijka ciyaaraha waxaa idinla diyaarah anigoo ah maxamed cali samow qodobada barnaamijkeena ciyaaraha uga door karoona waxaa ka mid ah Karim Benzema oo fariin u diray Arsenal kadib dhamaadka suuqa January Liverpool oo loo sheegay halka koox ee ay tahay in ay ka walwalaan tartanka horyaalka Premier League Manchester City oo loo diiday diiwaangelinta saxiixeeda cusub ee Champions League Liverpool oo jibisay rikoor hore ay ugu dhigtay Champions League iyo hadalhaynta wararkii ugu dambeeyay suuqa kale iibsiga ayaad ku maqli doontaan barnaamijkeena ciyaaraha dhegeystayaal u diyaar garoobay Karim Benzema ayaa lagu sawiray maaliyadda kooxda Arsenal kadib markii Gunners lagu baaqay in ay la soo saxiixdaan weeraryahanka rugcadaaga ah ee suuqa January. Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa doonayay in uu xoojiyo weerarka kadib markii Bukayo Saka iyo Gabriel Jesus ay dhaawacyo halis ah la kulmeen, laakiin waxay ay ku guuldareysteen in ay la soo saxiixdaan weeraryahan cusub ka hor inta uusan xirmin suuqa January. Arteta ayaa qirtay inuu ka niyad jabsan yahay guuldaradii uu ku guuldareystay in uu la soo wareego weeraryahan cusub laacibka lixda jeer ku guuleystay Premier League Roy Ferdinand ayaa xitaa soo jeediyay Arsenal in ay isku daydo in ay la soo wareegto 37 jirka Benzema suuqa January, isagoo u sheegay TNT Sports bishii hore. Arsenal ayaa horey loola xiriirinay Benzema bishii January, wuxuu go'aansaday in uu sii joogo Sacuudi Carabiya. Jamaahiirta Arsenal ayaana hadda helay sawir Benzema iyadoo yaryahankii hore ee France la arkay isagoo xiran fanaanada Gunners oo dhabarka kaga qoran yahay Dennis Bergkamp muuqaal uu soo dhigay Instagramkiisa.
Sa'ab, 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 badan halotu. Sa'ab, 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 badan halotu.
Zidane ayaa sheegay inuu garanayo cidda uu qalantay ku guuleysiga Ballon d'Or laakiin weligiisa aan ku guuleysan xirfadiisa ciyaareed. Abaalmarinta ayaa ah mid oo xidiga xidig kasta ku riyoodo ku guuleysigeeda. Waxaa jira xidigo badan oo ku guuleystay abaalmarinta marka la eego qaab ciyaareedkooda. Sidoo kale waxaa jira xidigo haliyeeya ah oo ka mid ah xidigaha ugu fiican taariikhda kubadda cagta, laakiin aan weligood ku guuleysan abaalmarintan. Zidane ayaa aaminsan in xidiga hore Barcelona iyo xulka qaranka Spain ee Andres Iniesta uu yahay xidiga u qalmay ku guuleysiga abaalmarinta Ballon d'Or xirfadiisa ciyaareed. Liverpool ayaa loo sheegay in kooxda kaliya ee ay ka walwalayaan tartanka horyaalka Premier League laftooda ay ku baqayaan. Reds ayaa hadda fadhisa hoggaanka horyaalka Premier League iyadoo 6 dhibcood ka sarreysa kooxda ugu dhow ee Arsenal. Waxay ku riyaaqeen xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee cajiib ah intii uu hoggaaminayay Arne Slot, kaasi oo bedelay Klopp xagaagii hore. Waxaana haatan loogu baaqay in ay iska iloobaan Gunners oo ay naftooda diiradda saaraan, sida uu sheegay xidigii hore ee kooxda Liverpool ee John. Xidiga hore ee jamhuuriyadda Ireland waxa uu horyaalka la qaaday Liverpool sanadkii 1988, waxaana uu aaminsan yahay in kooxdiisa hore ay u baahan tahay in ay xirto buuqa ugu imaanaya bannaanka. Manchester City ayaa laga hor istaagay in ay diiwaangashato mid ka mid ah saxiixeedada cusub wareegga isreebka ee Champions League sababo la xiriira sharci aan la aqoon. City ayaa Nico Gonzalez kula soo wareegtay ku dhawaad 50 milyan iyaga oo kala soo wareegay kooxda FC Porto 23 sano jirkaana. Ayaa soo maray akadeemiyada dhalinyarada ee Barcelona, waxaana uu noqday saxiixii afraad ee City ay sameeyso suuqa January. City ayaa rajeynaysa in ciyaaryahanka reer Spain uu saameyn degdeg ah ku yeesho Premier League, iyagoo isku dayay in ay u soo baxaan Champions League xilli ciyaareedka soo socda. Si kastaba haatee, kooxda ayaa ku fashilantay in ay diiwaangeliso xidiga sababa la xiriira sharciga aan aqoon badan loo lahayn. Sharciga ayaa ah maadaama ay Manchester City la soo saxiixatay 4 xidiga, midkood ayaa seegi doona liiska diiwaangelinta. Waa tahay dhegeystayaal, waxaan isla soo garnay qaybihi dhexe ee barnaamijka ciyaaraha ee kala socoteen raadiyaha Sanguuni. Haatana kusoo dhawaada taariikhda mid ka mid ah ciyaaryahanada muslimiinta. Wuxuu ciyaaray in ka badan 12 naadi, sidoo kale tan waa yiisa ciyaareed. Wuxuu kubadda cagta ku jiray ku dhawaad 19 sano. Waxa uu soo ragashay in ka badan 200 gool shabaq inuu gaarsiiyo. Qofkan ka hadlayna shakhsi kale ma waa legendiga caanka ee Faransiiska lagu magacaabo Nicolas Anelka, kaasoo dabcan soo qaatay socdaal qurux badan. Waa yiisa ciyaareed markuu ahaa mid ka mid ah ciyaartoyda caalamka dhanka weerarka ugu qatarsan. Haddaba waa kuma Nicolas Anelka? Anelka daawadayaasha qiimaha badan magaciisa dhammaystiran waa Nicolas Sebastien Anelka. Wuxuu dhashay 14 Maarso 1979, wuxuu ahaan jiray weeraryahan xulka Faransiiska dhanka dabcan nambarka 9aad kaga ciyaaro. Sidoo kale wuxuu ciyaaray qaar ka mid ah kooxaha caalamka ugu caansan oo ay ka mid yihiin Paris Saint Germain, Arsenal, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Juventus iyo kooxo kaleeto. Sidoo kalena waxaa u suura gashay xulka Faransiiska inuu u ciyaaray in ka badan 69 kulan, asigoo kula guuleystay koobkii Euro 2000 iyo sidoo kale wuxuu la qaatay tartankii ah FIFA Confederations Cup ee sanadii 2001 la ciyaaray, wuxuuna kala qayb qaatay tartamo kala duwan oo caalami ah. Markii aan fiirina bilowga noloshiisa iyo sidoo kale shakhsiyadda Nicolas Anelka, wuxuu ku dhashay deegaanka loo yaqaan La Jasne ee ka tirsan dhankaasi gudaha Faransiiska. Qoyskiisa ama waalidiintiisa waxay ka soo jeedaan jasiiradda loo yaqaan Martinique oo ku taal dhankaasi bariga Caribbean-ka. Sanadii 1974 ayay dabcan gudaha Faransiiska imaadeen. Anelka sida uu diiwaan gashan wuxuu ku barbaaray gudaha Faransiiska. Sidoo kale daawadayaasha qiimaha waxaa u diiwaan gashan hooyadiisina ahayd xoghayaka ee dugsi sare ama iskuul sare oo ku yaal dhankaasi gudaha Faransiiska. Markii la fiiriyo Nicolas Anelka, waxaa la dhasheen 2 wiil oo qoys ahaan dabcan qoyskiisa ka mid ah, kuwaasoo lagu kala magacaabay Claude Anelka iyo sidoo kale Didier Anelka. Shakhsiyadda Anelka intaas kuma eka, waxaan soo qaadan karnaa waxaa u dhaxdo gabadha lagu magacaabo Biljamka ah, magaceedu uu yahay Barbara Tauze, taasoo dabcan taqaan in la sameeyo dansiga choreographic ama qoobka ciyaarka lagu soo bandhigay aflaanta. Lamaanaha waxaa u joogaan 2 wiil oo lagu kala magacaabo Kay Anelka oo dhashay sanadii 2008, iyo wiil lagu magacaabo Kahil Anelka oo dhashay sanadii 2000. Nicolas Anelka markii si hoos u sii fiirino, diintiisa dabcan uu haysta ninkan waa diinta Islaamka. Sida haatan diiwaan gashan, waxa uu dabcan Anelka shaaca ka qaaday asigoo 16 jir ah inuu qaatay diinta Islaamka oo muslim noqday. Sidoo kale tan waxaa diiwaan gashan Sky Sport daawacday in sanadii 2004 mar uu tagay gudaha United Arab Emirates uu ka sheegay inuu muslim yahay, sidoo kalena uu qaatay magaca Abdul Salam Bilal, inkastoo inta badan uu ku caanbaxay Nicolas Anelka oo magacaas professional footballer uu ku ahay. Saa darteed marka Anelka waxaa la cadeeyay asigana uu sheegay inuu dabcan diinta Islaamka qaatay kuna xasilay markuu 16 jir ahaa. Daawadayaasha qiimaha badan weeraryahanka Faransiiska marka la fiiriyo socdaalkiisa ciyaaray kasoo bilaabay sanadii 1996 kooxda Paris Saint Germain, wuxuu kusoo gabagabeeyay sanadii 2015 kooxda lagu magacaabo Mumbai City oo dabcan ka dhisan gudaha Hindiya. Muddadaas oo kubadda cagta kusoo jiray wuxuu ciyaaray 672 kulan, sidoo kalena wuxuu shabaq gaarsiiyay 210 gool. Xulka Faransiiska wuxuu ka tirsanaa intii u dhaxeysay 1998 ilaa 2010, asigoo dabcan u ciyaaray 69 kulan, wuxuu shabaq gaarsiiyay 14 gool. Shakhsiyadiisa markii la fiiriyo koobka guuleysta xaqiiqda English Premier League inuu la qaado kooxda Arsenal xilli ciyaareedkii 1997-98, isla waqtigaasna wuxuu la qaaday FA Cup-ka iyo sidoo kale FA Community Shield. Real Madrid wuxuu kula guuleystay koobka horyaalada Europe sanadii 2000.
Paris Saint-Germain wuxuu la qaatartan loo yaqaan Inter Tottenham sidoo kale wuxuu dabcan u ciyaaray kooxda Fenerbahce oo kula guuleystay horyaalka Turkiga sanadkii 2005 laakiin waqtigiisa ugu fiicnaa wuxuu dabcan ku qaatay kooxda Chelsea asigoo kula guuleystay Premier League sanadkii 2010 FA Cup wuxuu la qaaday 2009 iyo 2010 wuxuu sidoo kale la qaaday FA Community Shield halka markuu Chelsea joogana uu kaalinta labaad galay markii noqoto tartanka UEFA Champions League oo laga qaaday sanadkii 2008 Nicolas Anelka xitaa wuxuu ka ciyaaray Italian Serie A iyo Juventus muddo kooban la joogay wuxuu kula guuleystay Italian Serie A xilli ciyaareedkii 2012 iyo 2013 sidaan ka dhawaajin xulka Faransiiska wuxuu la qaaday koobkii qaramada Yurub ee sanadkii 2000 la qabtay iyo tartanka FIFA Confederations Cup ee sanadkii 2010 la ciyaaray Anelka socdaalkiisa ciyaaray xitaa waxa qayb ka markii la fiiriyay ninkan uu ku guuleystay goolalinta English Premier League ama waxa loo yaqaan Premier League goal boot xilli ciyaareedkii 2008-2009 sidoo kale waxa uu diiwaan gashan in dabcan laba xilli ciyaare kala duwan ka soo muuqday kooxda ugu wanaagsan English Premier League xilli ciyaareedkii 1999-2009 Anelka sidoo kale hadda koox uu ku guuleystay ciyaaranka ugu wanaagsan English Premier League dhalinyarada ah xilli ciyaareedkii 1999
waa taa aan halkaasi ugu gudubno taariikhda ciyaarahankaasi muslimka waxaa dhanka kale Real Madrid ayaa diyaar la ah 200 oo milyan si ay Erling Haaland uga soo wareegto Manchester City waa hadii madaxweynaha Florentino Perez uu baahan yahay in uu diro midkooda Vinicius Junior ama Rodrigo Vinicius Junior ayaa diiday qandaraaska cusub ee Real Madrid ay u bandhigtay taasi oo mugdi galisay mustaqbalkiisa kooxda Manchester United Chelsea iyo Paris Saint-Germain ayaa dhamaantood xiiseynaya saxiixa Vinicius Junior laakiin waxay ka baqayaan in heshiiskiisa uu noqon doono qaali Real Madrid ayaa dalab 150 milyan euro ah ka heshay Manchester City kaasi oo ku socda Rodrigo iyadoo ciyaaryahanka reer Brazil uu yahay bartilmaameedka ugu sarreeya Pep Guardiola Barcelona iyo sidoo kale Bayern Munich ayaa labaduba doonaya saxiixa goolhayaha Porto ee Diego Costa laakiin waa inay bixiyaan 60 milyan euro oo lagu burburin karo qandaraaskiisa goolhayaha reer Portugal Liverpool ayaa doonaysa in ay ku xoojiso safkeeda Tujamini oo ka tirsan Real Madrid tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa wali xiiseynaya 28 jirka garabka ugu ciyaara Bayern Munich ee Leroy Sané Victor Gyokeres ayaa hubaal ka tagi doona Sporting CP xagaaga soo socda laakiin lama oga hadii kooxda uu ku biiri doono xilli Manchester United, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain, Juventus iyo AC Milan ay dhamaantooda doonayaan Barcelona ayaa sidoo kale doonaysa inay la soo saxiixato Gyokeres waxaana laga yaabaa in uu adeegsato Vitor Roque oo haatan ama ugu jooga Real Betis daafaca dambeedka bidix ee Bayern Munich Alphonso Davies ayaa qandaraaskiisa dhacaya xagaaga soo aadan wuxuuna doorbidayaa inuu ku biiro Barcelona halka uu aadi lahaa Real Madrid xidiga diiradda u saaran tahay Chelsea ee Victor Osimhen ayaa laga yaabaa in dalab joogto ah oo gaaraya 100 milyan oo euro ugu biiro reer Turkiga ee Clastra xidiga reer Nigeria ayaa haatan ama kaga maqan kooxda Napoli weeraryahanka Aston Villa ee Johan Durán ayaa meesha ka saaray in uu ku biirayo kooxda uu tartamaysa horyaalka Premier League ee Arsenal goolhayaha Manchester City Stefan Ortega ayaa waxaa isha ku haya kooxda haysata horyaalka Bundesliga ee Bayer Leverkusen dhanka kale Chelsea maraska ayaa dib ugu soo nooleeyay kooxda iyadoo weeraryahanada Nicholas Jackson Madueke iyo sidoo kale Sancho ay wax weyn ka bedeleen kooxda si kastaba ha ahaatee daafaca Chelsea ayaa dhibaato ka taagan waxaa guud ahaan dhigaystayaal waxaan taasi noo gaag barnaamijka ciyaaraha ayaad kala socoteen raadiyaha Sanguini barnaamijka waxaa idin soo codsiinaya anigoo ah Maxamed Cali Samow intan barnaamijka mid la mid ah dib ugu kulmi doono waxaan idin ka tagayaa sida iyo nabadgelyo.
Sa'ab, 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 sa'ab صعب 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 بدن هالروح.